Macho juu, macho chini, nipo juu, upo chini. Marapa shatambua wezi chana kama mimi. Asesikia la mguno mvunje guu, vunje ndimi. Hiki boko mabisho na madua mjini. Sosha monfire, kasodoma. Mi ufanya meji kwenye biti kila ngoma. Wazako washa sana, wako shula na nisoma. So rapa sambaza bari, misi mkali, mini noma. Sema misi mkali, leni chill kwenye benchi. Ila kwezi flow, wezi pata hata wende Google search. Checky beat, checky kick, kumfu panda. Marapa na ndadu wanisha nunu wa sanda. Soshi bari unatesa. Marapa kama hafsa kavinja, vipi mna pressure. What's up new rapper with the juicy cutty flow. Na mkijana hamna mano, just pussy car dolls.
Acha hawa mini sema now. Kwenye game na wapiga bao. Mafani siki bao. Acha hawa mini sema now. Kwenye game na wapiga bao. Mafani siki bao.
Oh mama, boom shakalaka stoshi ni Osama. Ishara ya msalaba vi Jesus ni Hosanna. Na flow lara la score, na flow sana. Fanya gangsta rap na unajita bon sana. Tamani ninge kuwa kama R&B singer. Lamini murderer na kill my rapper halafu R&B singer. Mara shirore ukiniona don't holla me. Mara shirore ukiniona kata R&B. Marapa na wahara si peace for best rapper. Fuck a rapper wa RC. Do it for the cash cash flow. Mr. DJ turn it up. Yes yes yo. Easy flow awajui mini so awajui damn right. Mkiwaga marapa tamatanga si anui. Na hii ndo best time for best rhyme. Wenge rap key forever na toa hit jams.
Acha hawa mini sema now. Kwenye game na wapiga bao. Mafani siki bao.